Jobe 2:1. Kwathi futhi ngeliye ilanga afika amadodana kaNkulunkulu emaphambi kaJehova. NoSathane wafika phakathi kwawo ukuba eme phambi kaJehova. Verse 2. UJehova wathi kuSathane, "Uvelaphi na?" USathane wamphendula uJehova wathi, "Ekuzuleni emhlabeni nasekuhamba hambeni kuwo." Verse 3. Wayesethi uJehova kuSathane, "Inhliziyo yakho iqaphele inceku yami uJobe na, ngokuba kakho njengaye emhlabeni, umuntu ongenasici nolungileyo, omesaba uNkulunkulu, obalekela okubi, usabambelela ekupheleni kwakhe, noma ungivusele ukumchitha engenacala." Verse 4. USathane wamphendula uJehova wathi, "Isikhumba ngesikhumba, yebo, konke umuntu anakho uyakunika ngokuphila kwakhe." Verse 5. Kepha ake welule isandla sakho, uthinta amathambo akhe nenyama yakhe, impela yakukuthuka ebusweni bakho. Verse 6. UJehova wayesethi kuSathane, "Bheka, usesandleni sakho, gcina ukuphila kwakhe kodwa." Verse 7. Wayesephuma uSathane ebusweni bukaJehova, wamshaya uJobe ngamathumba amabi, kusukela ematheni onyawo kuze kufike okhakhayini. Verse 8. Wathatha udengezi ukuzozenywaya ngalo, wayehlezi phakathi komlotha. Verse 9. Wayesethi umkakhe kuye, "Usabambelele kupheleleni kwakho na, thuka uNkulunkulu ufe." Verse 10. Kepha wathi kuye, "Ukhuluma njengalokho wesifazane oyisula ekhuluma. Siyakwamukela okuhle kuphela uNkulunkulu, singamukeli nokubi na?" Kukho konke lokho uJobe akonanga ngomlomo wakhe. Verse 11. Lapho abangane abathathu bakaJobe sebezwe ngakho konke lokho okubo kumehlele, bafika kuye bevela kwaba yilona lowo endaweni yakhe, ku-Elifas umThemani, noBilidadi umShuhi, noSofari umNahama, bavumelana ukuba baye bamkhalele, bamduduze. Verse 12. Lapho bephakamisa amehlo abo besekude, abamazanga badazuluka, bakhala baklebhula, kwaba yilona lowo ingubo yakhe, bafafaza amakhanda abo ngothuli beliphonsa phezulu. Verse 13. Bahlala phansi naye emhlabathini izinsuku eziyisikhombisa nobusuku obuyisikhombisa, akukhulumanga muntu kuye, ngokuba babona ukuthi usizi lwakhe lwalulukhulu kakhulu.